mapenzi baba usana. Oya ana mshika na poka, oya na. Omnipotent yawe kumama. Hakuna nawe hakufunana na Bwana. Mokonzi nangaya yambie salama. Karibu hongu wangu, Yesu amina, sante sana. You make it mashala, for El Shaddai, he's alive. Glory to the God of Shara, the one I know in the help a lot. Uzali ya zambi, kabiyo siye, shauri ya ku. Baba hanti khali, ya ayubo, akufuli. Eno mayaya,
eno tala kuna sudu.
Eno maliki,
eno tala kuna sudu.
Chia fono, ah, afui ya viala mai, rabai mokeli nangayo, yesu puni muna crashes, hallelujah, amen. When they shot me to ground zero, you lifted me to sky level. From Isaiah to the Messiah, chisenyo isi uwisha. Ah, kiwo tata, wishisharshim siwisho. I wanna let the world to know, uluwa mi, doru timiyo. Mvani wosi, baba no isi miyo. Fumue, fumue, what you've given to me. Eno mayaya,
eno talai kunazuri.
Eno maliki,
eno talai kunazuri.
Eno ba mama, eno baliki. Eno mayaya.
Fumu yamba mapa shishi. Fumu yamba vino
twende.
Fumu yamba mapa shishi. Fumu yamba kora
zeze
we.
Download more music from KatikSite.com.